IKIKIKMZiki.com.
Toa pepu na risepti nechapa kwa mbele Jilete mambo mayele kale tawezele Saifi nime yama na ishishidele Kani kumbusha zamani mapo ya wezele Na upenda msambwanda weo kiozongusha Sidume dananda wana jipitisha Kumlimo na panga mina kufikisha Wata izoma namba na zoma anisha
Awawezi Kunyache mission na baby wangu awashenzi Awajui nivo pata kuchungu matembezi Unavyo wakikisia kishundu kuna wezi Acha wale wapika majungu awawezio Kunyache mission na baby wangu awashenzi Awajui nivo pata kuchungu matembezi Unavyo wakikisia kishundu kuna wezi Acha wale wapika majungu
Masi wenye nyingi
Toto nilipu na kodi, siyo mloga zila kufoji Litaponyesha wagonjoli kionda kupita kwenye woje Linapunuza migodi, linacha gunzoli kipita lodi
Angi kwa mwari mukipindi chake wala nisinge doji mimi
It's wonderful
Yeye yeah, kichanu wa minajaza na fasi zinizozi Nampati bamburu wati na safi na salama bila ganzi Yeye yeah, kichanu wa minajaza na fasi zinizozi Nampatiba muru wache na sabi na zola babi ya gansi
Mazese boy 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 It's
over Wana mwita Manager la Makatot International gang Manager Badroso Wanangulo ya wakudunda Lanti yako wewe